Usangalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usangalie nyuma, never never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion. Usangalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usangalie nyuma, never never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion.
Adam, my users, never let you death, never ever never do that. Let's fire them, you know we can do that. But they are whisker, hakuna mchezo. Anyway, katisi wangai na
majimi.
Nchevunya ninge chisanyi. Raita nitukuru kamni ya maibu. Uteki nika rasta we afide. Kapele pele pete zentia kachonda. Uza kukali kachari ya kaina kajanja. Naka kubabu bine kamala kajanja.
Usangalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usangalie nyuma, never never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion. Usangalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usangalie nyuma, never never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion.
Okela binje bilu makare. Makuba kutunda nzali mukatare.
Mukatare.
Wane pikira munyeze mpale. Kamba kuwe muito musilikare. Manita kuchola biko yine dagala.
Nelipito mubaya.
Oh yine dagala. Ulibwe mkuba gochanga sigiri. Kakimsha gani. Awandika nitikulu na kiriza.
Raga down down down
down down.
Wala tunzine vina voda ulo. Usangalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usangalie nyuma, never never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion. Usangalie nyuma, rafiki yangu. Dunia siyo mchezo, lakini pima. Usangalie nyuma, never never give up. Hatutarudi nyuma, ever we the champion.
Ronda Don, never judge a book by its cover. Before you judge me by my age, listen to my music and entertainment. Kaprrrr
Santa Mananka, High Pass Management.